Amose 8 verse 1. Inkosi uJehova ayisingibonisa kanje. Beka nanto iqoma lesithelo zasehlobo. Verse 2. Yathi Amose ubonani ngathi iqoma lesithelo zasehlobo wayesethi uJehova kimi ukuphela sekufikile kubantu bami Israyeli angisayi kumdlula. Verse 3. Isihlabelelo zethempeli ziyakuba nguhewula ngalolo suku, isho inkosi uJehova. Izidumbu ziyakuba ziningi, zilahle ezindaweni zonke, thulani. Verse 4. Izwani lokhu nine nigwinya abampofu, nenichitha abaswelayo bezwe. Verse 5. Nithi kuyakudlula nini ukwethwasa kwenyanga ukuba sithengise ngamabele, nesabatha ukuba sikhiphe ukolweni senze i-efa libe lincane, senze ishekeli libe likhulu, senze izilinganiso ukuba zikhohlise. Verse 6. Ukuze sithenge abampofu ngesiliva nabaswela ngamabhanqa esicathulo, sithengise ngamahlunge kakolweni. Verse 7. UJehova ufungile ukuziqhenya kukaJakobe ngokuthi impela ngiyukhohlwa kuze kube phakathi nesisodwa sezenzo zabo. Verse 8. Umhlaba uyukuqhaqhazela ngalokho, balile bonke abakhileyo kuwo na? Yebo, uyakukhukhumala wonke njengenayile, unyakaze ubuye ubohle njengomfula waseGibhithe. Verse 9. Kuyakuthi ngalolo suku, isho inkosi uJehova, ngilishonise ilanga emini, ngenze ukuba kube mnyama emhlabeni emini ekhanyayo. Verse 10. Ngiyakuphendula imikhosi yenu ibe ngokukhala, nezihlabelo zenu zonke zibe izililo, ngibeke izindwangu zamasaka ezinkalweni zonke, nobumpandla kuwo wonke amakhanda, ngikwenze kube njengokulilela indodana eyodwa, ukuphela kwakho kube njengosuku olumunyu. Verse 11. Bekani izinsuku ziyeza, isho inkosi uJehova, lapho ngiyakuthuma indlala ezweni, kungabi indlala yesinkwa, kungabi ngukomela amanzi, kepha kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Verse 12. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Bahamba hambe ukufuna izwi likaJehova, kepha abayulifumana. Verse 13. Ngalolo suku izintombi ezinhle nezinsizwa ziyakudangala ukoma. Verse 14. Abafunga icala seSamaria bathi, kuphila kukaNkulunkulu wakho Dani nokuthi kuphila kothandiweyo wakho Bherisheba bayakuwa bangabe besavuka.